Hey, yeah, that's cool records. Chimanya lwatuka nafuna size fittinga owolezo buntaiza mbugamba nafuna gwenda siringa olina eddoboozi eddonto okunyumya emirwa bulinnyukute kuva mukama olina kawooto manyi na bimuli enjuki zenso zisimbya nnyiriri etimukwano tokuganya kugwerera gukume gube ng'akalira omukwano tokuganya nga kuddirira kansuubira twalikikola oyiga tudduka okwatiriranga ebizibu bibaawo bimala ne bivaawo omukwano tokuganya nga kuddirira kansuubira twalikikola omukwano tokuganya nga jjukira luli bwe tweyomba waliwo bigambo mukambwe ebyotoloko nakimanya ti mumukwano ensobi zibaawo naye tezikufulumyanga mulyango obugato bwe nina obukyala nabuzaayo bulinze lolikyala omukwano gwe nali nnoonya waguba kati zengelo zennyumya batula wakati ne beewunya omukwano kawaawo ketusiiba tutyoigaano tokuganya kugwerera gukume gube ng'akalira omukwano tokuganya nga kuddirira kansuubira tolikikola oyiga tudduka okwatiriranga ebizibu bibaawo bimala ne bivaawo omukwano tokuganya nga kuddirira kansuubira tolikikola omukwano tokuganya nga omukwano gw'olugo ekimanye lwatuuka nafuna size fittinga owobwenzi obuntaiza mbugamba nafuna gwe nasinga eddoboozi yange y'oba owulira matu go buli lwe nkukoowoola omukwano gwe nali nnoonya waguba kati zengelo zennyumya batula wakati ne beewunya omukwano kawoowo ketusiiba tutyoigaana kati omukwano tokuganya kugwerera gukume gube ng'akalira Rock Event Flash Love omukwano tokuganya nga kuddirira kansuubira tolikikola oyiga tudduka okwatiriranga ebizibu bibaawo bimala ne bivaawo kimanye bwe mpaja mpaniridde nze nga kugwa kwemeza omukwano tokuganya nga omukwano tokuganya nga kuddirira